Abanja kala mutule ntuse mukwano kwa banji mumanyo kutese sikunywa. Manyinza wenyumye vyange banji bakona ne mitafune jibake vyenye. Wano nsaba mukwetonda luno siru yombo na enja kala mbazimbe myoyo. Njagala nkuwa luwenda olw'ebizibu by'enseno omwoyita okusukka ejjengo. Mumanyi Mungu yampa ky'amaanyi wawo yannyuma ebirala sitoma ku lwange ensiima. Kuba ekitone ky'okuyimba bangi bakikaaba naye ku lwange nateeba akalulu. Kuno si kwanyumyako abadde akiwakanya alinda akabuuzo nnina akendeeta. Ani yagaba n'ekitone ddala n'anyumya emboozi bonna ne bateeka emyoyo. Oba agattika abalwanyi kale n'abateekamu amasanyu biri ne bifuuka olugero. Yeegamba ddala anyumya emboozi ku bavubuka ku mmwani ddala tereza abataka. Ndowooza mmatidde nti Mungu yampa ky'amaanyi kakati mulinde ebijja. Okola ebirungi bangi bali omutima abandi ne batuuka okuloga. Weewaawo nkimanyi bwe ntyo naye ne bw'okola otya kiyinze kakusuula ndongo. Kubanga mwenji gy'ebingi ssente n'emikwano sitoma ddala nnina zibimala. Abo abakyala nneeroboza bulijjo empita nfaafa nalondamu omulungi anjyamu. Olaba kale ndi muddugavu naye olw'okuyimba ku mbaga y'abamyufu njyayo. Ekirala ndi lukyolo naye ntula n'abagagga kabbiya ne bagula n'enkoona kale nze ntula ki? Naye aleka nkuba ekkoona akannokoleyo nakana atamanyi muzimba omwoyo. Gwe owange avumirira endongo ku lwange nkuyita musiru buli omu yaweebwa omugabo. Omulala yaweebwa gwa nkumbi era nga agikutte tomusuubira kukoona nsaamu. Olaba kale oli omulunnyanja n'omala omuwa emmotoka ye alaba nga si yeesinga. Yeegamba omusazi w'embaawo n'omala omuwa eryata abange kankubuuza siima. Ha nedda kale muweendongo watakuvuma busiru konde lyeribuuza omubiri. Wano nno njagala omanye gwe togaya mulimo gwa munno okuba mwayita n'atuuka. Yeggwawoza nnayayuuka olw'okuba nsuna endongo mmeka ze nzize ne nkusaba ndeka n'ennyimba. Mikwano wano mbadde siyomba era oyo kukikoonya nsonyiweyo tagifuule empalana. Mazima mbadde nnyumya mboozi omanye abaganda baalugera enjogezi yatuuka nnyinimu. Wammammwe aboogira bba leero abanyuwa ebyange kannyumye mukoona obugalo. Nammwe abawunzika ensingo siganye mukiike kasite yatutonda lyomu. Bwe ndyo bwe ndiba omukyamu ku nsalisalawo ddunda nampita tutuuze ensonga. Kuba eyantuma amazima nsaggule endiga ze ezibuzo ezimunoonye Katonda. Era ndowooza olw'okubuulira omuyimbi alituula kumpi wali n'ekitaffe Katonda. Kubanga yanyumya ebyafaayo ebiribeerawo mu maaso n'eri gye tuvudde emabega. Ye abange bw'osoma mu byafaayo ebya Isaaya ne Dawudi bonna baasunanga ndongo. Awo nno ne batuuza eggwanga niitereera so ngeri y'abagamba Katonda. Wano nze nsaba gavumenti ddala we beeteese omuyimbi temusuula muguluka. Kuba alina ekitundu ate gwe mutima gw'eggwanga buli kiseera ayimba alanga ate ebyamazima. kale nabanjagala kanyimba ebyembuulirira tusabe mwenna ibazimba emyoyo wano ng'oggyemu ekirungi muli beebaza abanzaala ko n'ekitaffe katonda ng'okwo okwosa n'abannyamba mbi okuyiya abalongo n'egiganza endongo yesinga enteeka za mukama zo zikyusibwa anandisabye wanaakyuseemu addira abo batuyamba naddala nga ffe abaava okunsaba w'emyaka lusanvu kuba abagagga bambiye olumala okutuuka omwavu ye n'amufuula lutindo wano nno neebaza bambi omugenzi Pauline alimala embowerwanko nigyenzaalwa era nze nga nsaba mukama essaala ze mmuwadde bambi omwoyo gwe gutuula entende kubanga yakola kinene mazima era yannyamba balongo n'enjiganza endongo yesinga bambi wali oyo nandimulaza amakula n'alaba eggoba lyajyemu ii muyinza Katonda kubanga nafuna ettiibwa nzaani atuuza abakulu bonna ne mbazimba emyoyo weewaawo ne gwozadde naye ku lwange neewuunya omugenzi yayumyanga mpakana bwe mbeera ku kagaali kali kamanyi ga kifuba bangi ne basonga olugalo tiwuuli muyimbi w'ommoze gwe atammanyi bambi akagaali kamutwala kapaalo abalala abakoona n'ebigere gye tuba tuyimbidde banguwe basange balongo kuno si kwenyumyako naye nze byennyumya mbiraba tolowooza nti nno nnimba kale nno neebaza ttunda namugereka taata eyaddira ekkula nankwasa kubanga mwenji gya ssente mikwano neefuna nfaafaanange neetereera ntende nabadde neerabidde mukyala yantumye obubaka bubuno ku lwange ngusoma agambye muleke mmwe okugaya emirimu n'okugaya ogwa munno so nga mwafuna ye ejjamba ndowooza mmatidde kamba siibule ngende ntwalire mukyala empuuta nnyumye ng'afumba.